2024 finance bill. Bredi inaongezwa.
Si tumeumia rise kuna watu hiyo muumia.
Especially teenagers.
Teenagers you guy. Lakini mimi nilikuwa nishaingiza kwa system ya ndomana nguashe. Sasa washashika kabisa.
Gluten free.
Washa sawa test ya mkate. Kwanza mimi naoga na campaign ile, hey, mkate utanona haya. Utanona utakuwa unhealthy. Sasa muziko nitakuwa unhealthy. Ndio wasi ndo ma you guy.
All this time it's your pocket that's pocket ndio unhealthy.
Alafu
juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuli yana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu
ni the weekend update nikiwa Mwafrika
Rapture Scientist
yeah, the younger the legend himself.
Na kabla tuanze lazima tukuremind, ingia linebet.com, tumia promo code ekonene ubaki umepata 100% signing bonus. Na usisahau well, set details zako, kuna wasa wamekuaja kuwa kiseti details. Details ni kama your phone number, your email address, una set hizo zote, alafu utapata hiyo bonus. By any chance, ukifanya your first deposit na usipate bonus, unaingia tu hapo kwa customer care, unawambia eko nene.
Yeah.
Nimeregister, sijapata bonus yangu, kunaendaje? Na watabaki wamekusort, sindio?
Yeah.
So usisahau ni linebet.com na promo code ni ekonene.
Ekonene.
Alafu kama kawa waga lazima tuwaze na mental health, ira ya sio ya kawaida. Lakini before that, jo, wacha niwaambie jo. Like, I've been through hell, you guys.
Yeah, ni mwafs health.
Damn, yeah. Like, hii past week imepita, haiku niendea vizuri. Alafu na jo ilikuwa zile pali, you gano jo nilikuwa wapi jo? Nilikuwa Sankara jo.
Oh.
And kwa nambia, Ian Sankara, life is so soft that unanunua mpaka giza. Ukiwa pale kwa room ya Sankara, saa nane mchana, you guys ufunge curtains, kuna kuwa dark. Kya hata uwezi jua ni mchana. Ukifungua curtain by accident.
Yeah, 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 hizo ma rooms.
Yeah.
Oh.
Ukifungua curtain by accident, kuna guy, where is the light
don't,
from?
Don't show me Nairobi.
You guy kuna
get. Inafanitembelea hapo hige.
Unafaa kutembelea hapo. Ni maisha soft.
Reza Sankara fanyeni mambo jo.
Yeah.
Nataka ningi hapo kwa hiyo giza.
Yeah. You guy like pale alafu room ni. Alafu sasa kuna zile like chicken wings tunakuja pale. Unajua tumekuwa made with love. So just kama ile unakula sa random chicken wings hapo. Kajiva ni kidogo. Yaani uangalie ile bei. Na ile kitu imeletwa uko like YouTube ya Ruto hii. Lakini au unasikia Ruto amewiswa. Kama uchumi ni mbaya unafanya hii Sankara. Uchumi si mbaya. So Friday nishaenda tukachapa show mimi na Ian. So Ian yuko South Sea, mimi niko hiyo area. So show ikaenda vizuri, you guy. Went to sleep. You guy wake up in the morning starting to feel some type of way. Before nijue after time ya game ya Arsenal, you guy niko nimetandikwa na afya. Alafu now it's been kwa hiyo battle like from Sato to saizi vile tuna record on a Saturday, but sija go back to 100%. But ilifanya jo nika realize jo, you guy, health is wealth. Kwa naambia jo hii ni hiyo time jo ungeniambia tu Yesu ni Bwana, ningekuambia mimi ndio bibi.
Tungekuletea kanyari.
Next
time.
Hata tulikuwa tunafikiria kuvutia kanyari jo.
Yeah, mngevutia jo.
Pale TikTok. Angekuja teki?
Yeah.
Angekuja unajua special prayers. I think zinachezea
kaka. Ungekuza turu nini?
Kangiri 10.
Mimi nimlipe 10k. Akwende huko.
You can go to Mbogure.
Ungekuza turu nunu yuga.
Yuka una friend za kuambia bure.
Kaliniendea vibaya mpaka niko na nini? Niko na mimi niko one of those people like, Mr. President, please listen to the doctors. This is getting out of hand. What is going on here? We are going to die. We are specials.
You're on the line,
yeah. We are specials. We can't be patient anymore.
You've been patient enough.
Yeah. Okay. Yeah. Wow. Ilikuwa wiki refu. Alafu sasa kitombana ugonjwa. Leo nafikaga level all you can do is sleep. Alafu when you sleep you're happy. Because it's like unasahau the pain and the helplessness. And then hey man, so I was there man, like going through all the decisions nishai make you guy. Wasichana wale wote nililala nao bila mpira, you get.
They came flashing.
Hizo siku nilikuwa nasema siogopi ukimwi. Kumbe kichwa yangu ni mbaya.
Ay, na walikutembelea usiku.
Wajamu msa ujichota. Kasa hizi niko shokuna. Mse iko in his early 20s. Iko hiko nene. Kipata yuifata. Le mtu ujiambia. HIV is not a death sentence. Buddha. Kama homa ni death sentence.
HIV is a death sentence. Una kuanga na shida ya memory. Yo wanakujanga hivi. Pa pa pa.
Yeah. But ojo time siku ali niko zinkoda jua, of course najua si ugonjwa wa zinaa. But niko nasema what if hizo siku ningepata mdudu. Kama hizi homa ndio nitaandika hivi. Sasa mdudu. Ngio mdudu na kwa gani serious.
Oh inamaliza nini hiyo
imia. Because kila ni disease zote zinakujia. Yuko iko na malaria na dysentery at the same time.
Eh aiye.
Una tetanus, una tetanusharasa pia.
Kira. Mimi hata nikipata gaka kama malaria moja noma lazima niende VCT jo hata nikitestiwa niambiwe ni malaria nasema acha nitembelea unajua siku hizi VCT kwa tu kwa uzi na pimo you guy ndio ni make sure yani ni malaria peke yake but kwa sawa
so kipata malaria
that was my week you guys
kipata malaria unavua ngoro unaenda test
yeah ndio inabidi so you guy where mental health yako imekuwa
Pia mimi kuna vile nilikuwa nimejaribu kupata kadaria lakini nikadini nako one time. Kuna base mwaga na kula fish. Unajua kuna food mbaya kwa food poisoning kwa fish.
Kwa nini?
Nilisosi, nilikuwa nasikia ikiwa na karufu fulani lakini nilikuwa najua nimelipa siwezi acha kwa meza. Nikakula jo. Alafu kwenda kijani nikaenda choma mara mbili. You girl niandia dawa. Unajua mwaga kuna base mwaga ndio dawa chemist. Inaitwa charcoal hiyo dawa. Mbili you guy. Okay. Tumbo imerudi sawa.
Nakula makaa tu hiyo.
You guy anakula makaa hiyo design. Hata nienda kwa mother of fish. Akaniambia usijali, soko iko kwa mzuri hivyo. Hata mimi nilionja nikasia si. Lakini ni sawa hiyo stock imeisha.
Haikukua.
Alifurahia vile niko sawa. Niko simi peke yangu nilimshow. Inakaa kuna raya mingi zilimwambia hey, mama namna gani samaki ya jana.
Hiyo stock imeisha.
Nime hiyo stock imeisha.
Shida yake ilikuwa ni alikuwa anaogopa kwa nini apati complaints. Lakini the fact that narudi kwake.
Lakini ningekuwa ningetupambao kidogo ningeniletea noma sana. Ningeniletea noma.
Jubini after ile ngwashe.
Bado nilikuwa nimebai ngwashe mbaya. So nilikuwa na swara. Lakini ngwashe ikuniletea noma. Nilikula ngwashe mbaya last week tukiwa na Iraya.
Okay.
Ule buda wangu. Ngwashe imeoza.
Ikakuharisha.
Na ile ngwashe.
Hati sijabonga na hata leo sijamgotea. Leo nimekula muogo. Ameniambia, niaje kwambie mzee niko sawa bana. Nikapia.
Kigeu na street food jo because mimi na fika excuse me ni punk.
Aliuma excuse me
ni punk mbaya.
Uweza ninazo kabisa.
Street food. You guys see man. Hizi hizi unajamia I did that in my 20s.
Na restaurant go. You guys by the roadside.
Hizo zote staki. Si ati si hata kuringa ama nini. You guys have too much to lose you guys. Hata hii wiki moja ila tujafanya kazi you guys nimekuwa nikiangalia na angalia bills jo nasema hizi bills kozi kazi tunadu bila kufanya kazi hata si ati bills zinalipika. Yeah, so you have to do kazi as much as sufanyaga. So inakuwaga. But you guys thank you man for stepping up at least to talk about
kaza. Nilikuwa na hiyo siku ukiwa msick ndio alikuwa anataka kupatia yangu washa alafu nika notice imeye. Imeoza. Nikaona nikigonjeka na wewe umegonjeka.
Tungefunga studio ige.
Nilikam through kwa ira ya, tulipiga shughuli. Ilikuwa fiti sana. Apart from hiyo nimekuwa poa. Njeve you guy kamerudi.
Kamerudi.
Mimi na jandra ya kwa mkangware.
Nisikia mkibonga na ira ya juu ya vile shits waga ni shida type kuna njeve.
You guy kamerudi na ubaya. Kwanza kwa bachelors kama sisi.
You guy lakini kuna ujanja. Ujua gile ujanja? Ile kabla ufike kwa kitana. You guy naenda pale kwa KPLC muliamua. Nachukua nini inaitwa pasi. Yona kapiga pasi kabla uingie. Jue inakuwa ka serious. Kwa sikile happen. Shida ya bed wagaiwa. Wende lazima uwarm. Ndiyo iku warm. Yeah, unaipatia joto ni kupatia joto. Mm. So the only ujanja jo you gain unaingia pale jo. Mm. Unaipiga pasi jo kingia nani? Una kazi yako like alafu iko nini?
Yeah. Lakini mimi
ni rai ilikuwa na design nyingine. Mm. Wewe ulikuwa unaweka maji moto kwa chupa alafu unazitupa huko ndani.
Ah, zizi.
Hiyo ni strategy nishaisikia. Kuna wasioifanya kila kitu lita matulita kadhaa
mimi ile nilienda tu kwa back kwa my tactics you guy. Nikavutia ka ex nikamwambia ni aje long time you guy hadi ni blue tick mbaya.
Hiyo ndio tu ni njeve.
Vile hiyo njeve ilianza tu. Siku moja ishike ati afikirie ni baridi.
Alijua mengi za baridi.
Ex alinilenga you guy. Baka nikavuta waya, baka nika text. Akasema why are you ignoring me baby girl?
I'm just hearing.
Sina jamade mujua. Mwezi ya baridi tutext kama utu watuko sagi.
Na wana kuwaga na joto ingine isio. Sio eleweka.
Bale ya kutupa vibuyu kaa hizo you guys. Sia kuja tuwa tutulia tu kwa mattress.
But wacha tubongajua vitu kadhaa zile zime happen. Of course nikuwa na fuatilia a lot of stuff out there. Ile time joni kwa mgonjwa I had like so much time you can. But before tubongajua a few things zile nili learn from the internet you can. There's so much to learn out here. Before of course lazima tubongajua kuna hii like ni expose ilifanywa na NTV na ilikuwa juu ya the ghost schools of Baringo. Hizi ni zile chuo unapata iko na kila mtu, iko na headmaster, iko na teachers, iko mpaka na students. Yes,
junior staff.
Yes. Alafu iko na the main thing ile iko nayo ni signboard, na signboard iko mpaka na school motto. So one of those schools ni nyingine inaitwa Kaptioni Girls High School. You get unaenda kwa Kaptioni Girls High School ni gate tu. Gate haijashikana sana na fence. Kwa sasa gate yenyewe inaingia into the bush. Yes. Alafu maybe school motto inafaa kuwa education matters. Go through this. Go through this and you might learn that there is different types of education. So mlitikeje hii story like kuna raya zimekuwa zikitengeneza door hapa nje with fake non-existent schools. Wanakafunga jo.
Wanakafunga ni mabasari ama ni mani?
Zizi, unajua sasa
ama ni mafood program ama ni mani?
Chuo za gava waga every year lazima zichotewe na gava. Alafu apart from hiyo, so kile gava uduni inatumaga do ya chuo. Alafu pia inatuma do ya chakula. Inatuma do ya teachers. Vitu kama hizo na cheki. So ira ya ikitengeneza like a ghost workers wengi kabisa inaweza unaingiza do.
Unaingiza pesa mzuri.
Tumeme kila mode maybe analipagwa 30k. You have 20 teachers. Now those 20 teachers only exist in your mind. Hiyo ni 600k inaingia kila mwezi.
Kenya yetu manzee.
If for me is a very smart move. Hata kama it's evil. Kuna zile crime nakaa chini mpaka una admire. The techniques. You could have never have thought you can. Kata nikisikizanga the school of thought you can. Nanga tu kume kuna rise na iteke serious you can. Because first of all, no, that's a cash cow. That's a silent cash cow.
Yes.
Unajua ni kwenda tu kuweka gate. Na gate gate zenyewe zimestand. Zina kaza national school. Sorry to say hata imechapa ile natulenge juu.
Yeah.
So new. Gate ingine. Because hata yo gate ni. Mizile za 60, 40 case.
Yeah. Ni gate ya power.
Ukikauntata nini. Ukikauntata nani. Au ka signboard maybe 20k. Hiyo ni investment ya hiyo. Ka 80 ama so. And then ati hakuna, as in, yo itu ni mba paperwork tu. Kuna zanyata ziko na board of governors.
Nilicheki, wako na board of baka directors. Wako na kila kitu.
But nilishtua kwa hizi story zote jo. Ilikuwa, what's in a name? So kuna of course Kaptioni Girls High School. Alafu kulikuwa na Kampi kampia nyasi. Kampia nyasi. So you know Jira ego nda kuandika kampia nyasi.
Kampia
nyasi. Kampia nyasi. Ni kampia nyasi.
Yeah,
ni kampia nyasi.
Alafu jo chuo yenyewe jo ni nyasi jo. Ni nyasi tu ziko hapo tu. Like hizi raha za Kenya. Like hii nchi. Alafu ulicheki kuna buda fulani, kuna primary school. A real primary school. I think inaitwa Masaka. So buda Masaka anasema jua shamka siku moja jo akapata next to gate ya primary kuna Masaka mixed secondary. Eh, akauliza nini? Akauliza nini gani?
Got your mixed reactions.
Yeah. Ata kuzusha. The next day jo akapata jo signboard we go missing. Inchi.
Inchi yetu. Inchi yetu mazee ni inchi ajabu.
Ni inchi ajabu. Mpaka ni interesting because last week mimi na yeye tulikuwa tunabonga jo boy. Kuna boy flani tu Benson Gitao yuko kwa size states. Na ameamua kurudi Kenya. Na tunajua ameamua this is the country of where he can move to the next level. Na tuko tunasema jo hii nchi yetu. Yes, yes you can make it lakini jo pia inaweza ku break heart because you can try to imagine hizi machuo fake. Raha zinatekeza nazo mamilioni. Kuna real kids wale wana miss out on school, unajua. Na raha zinatekeza hiyo yote. Like ile corruption imefika hapa but it gets worse you guy. Ju sasa kwa longa 2022 elections kulikuwa na raya za ODM Azimio alafu kulikuwa na wasi wa UDA. You guy Kaptioni Girls High School ni polling station. Inamaanisha na iko kwa IBC records.
Yeah.
Inamaanisha polling papers zilikuwa dispatched. Si polling papers zilikuwa dispatched guy. So inamaanisha ilisomwa.
Hey.
Yeah. Yeah. Sasa unajua uko hapo juu unaweza kuheal. Sasa tumekubali Raila alishinda. Alafu wale, "Hey, Kaptioni." Kaptioni. Ili.
You guy. Unaonile ile meme ya evidence.
Yeah.
Yule haya kumbojua ni nini anasema tu. Ule watuko na evidence.
Yeah. Wale wa makaratasi.
Hey, tuko na hiyo. Hizo ni raha zinajua.
Hapo ni kondele.
Ilikuwa zimesmell.
Ilikuwa serious.
Yeah, because unajua kama ulikuwa na run president, alafu usikie hizo story. But hizo ni fresh wounds you guy.
Yeah.
Zimekuja zikafunguliwa.
Impunity.
Impunity ingine high
bar. Hizo ni the place unasikia there is no network. Because literally there is no network.
There's nothing you guy.
Police station ni raya tu fulani kwa tu hapa.
Actually I think at PL isn't zile zenye zinambua wana need emergency za ku deliver ballot papers you go first napelekwa na chopa. But sasa, like we are still yet to close some stations you get.
But sasa swali ni would you start such a school if you are given the chance? Because saizi pia apart from even before that mongejo starting such a school, we try to imagine jo dem yako jo haujaangalia papers za dem yako. Alafu sana one day uamue tu like I need to check my woman's education credentials. Alafu pata alienda ka Kaptioni Girls High School. Every time I'm a doze, what are you supposed to do? Unafaa kuacha alale mpaka asubuhi hapo mwamshe. Uko, who are you? Who are you?
Like class yote umetoa.
You guy unamwamsha. You guy unamwamsha jo. Unamwambia, "Hey madam, tafadhali hebu amka. Kuna news za NTV zinasema."
Shule yako exists.
Zinasema hata hujasoma. You guy una nini kama ulikuwa umetoa mahari? You guy unapigia babake. Sema baba uliniambia msichana amesoma sana lakini
Alienda Kaptioni Girls.
Alienda Kaptioni na naona ni kama mlinicheza shere. Dawari.
Juko dawari wa serious you guys. Unajua naomba tulisomesha msichana.
Dawari unajua baka kampo.
Hapo ndio kitu fani na Kaptioni Girls High School. Ni ile Kaptioni Girls High School alumni. Oscar Sudi.
Founders. Pioneer.
Ni kwa sababu mkomnazo shaira yake kwenda high school. I went to Kaptioni.
Ayeye.
Identify as me them. So, Ian, given a chance, kuanzisha chuo fake kai?
Ah, mara moja you guy. Mara moja you guy.
Asa, ghost teachers pia.
Hata ghost teachers. Una impunity you guy. Unapata hata a board of chair ni mama. Kei kila mtu.
Have ghost teachers inaweza kuwa poa. Unacho ni nini? Sio kama mtu kamileta ile umanga kama tumwa na CS Machogo. CS Machogo ndio education. Wako, this is unacceptable. How can we have this? Wametokea pala na meet real ghost teachers. Una tati kama wewe kama kama jificha.
Tena shule si lazima ikuwe na building yuke. Siku nanyo usomia chini ya mti.
Mingi usomia chini ya mti. Lakini sasa unajua zile usomia chini ya mti au watu wanaishi hiyo area hata ujua wanajua anga wanajua hii shule inanga viti inanga nijua watu yuwa wanaenda hapo. Lakini sasa hii watu yuwa hiyo area waendi hapo. Nikushua taraya za hiyo area azijai chunguza kujua ni nini inaendelea.
Ama ajui kusoma. Ah,
kulikuwa na neighborhood snitch jo.
Kulikuwa na
kusali snitch. Ulicheka kama kamkale fulani kakuwa na bonga Kiswahili sanifu ingine ijulikana. Yeah.
Oh. Ule mwenye alitoa alifisha out ile signboard. Mali ilikuwa imetupwa.
Kuzi kwa ni yule hai alikuwa pale ni swala la dhuguba. Kimya Kiswahili zingine. Tunawashutumu. Like buda jo. Tulia, tulia kidogo.
Kwa hivyo kuna kamkale kalijitolea.
Kwa hivyo kuna snitch mbaya.
Kwa wachomea hivyo. Kwa hivyo hiyo story ni county government imecheza hiyo nini ama ni national?
Ni raya tu za kawaida. So ni zile raya zinasemekana zinajua vile gava uoperate. So unapata raya na waku kwa Ministry of Education. So since na waku kwa Ministry of Education najua if I can come up with a few ghost schools nezaishi a soft life najua. Naweza kuwa napambana na maisha runda. Nacheki. So inasema mbona nisipambane na maisha runda? Sasa unaanzisha tu school yako tu.
Analipa nini rent na bursaries.
Yeah. Unalipa rent na bursaries. Alafu unajua ukitokea hapo kijijini unaangalia poor people unaambia you need to work harder.
Ni insult cause
ni insult cause unajua hizo makaptioni na sound kama ni majina za kijiji. Unapata maybe kuna raya fulani hizo side za ni Baringo. Uga watu you trek.
Yeah.
Watu you trek like 9 kilometers you guy. Because kuna mzazi mwenye yu pita hiyo kaptioni you guy kienda. Bezi ingine alafu anachachua hapo. Alafu ende ya hate basari hiyo area.
I think raza kijiji zilidanganywa. Tunaleta shule hapa. Sujo bado zinangoja. But hizi raya zenyewe. Shule nye iku registered. Iku kwa records za Ministry of Education. And apart from Ministry of Education. Iku kwa records za IBC. Kiyo zapata hata kuna IBC allowance. Wajua tujua haki. Zapata juu kaptioni yuko pale lehi.
Returning officer.
Kaptioni wa machine the best polling station.
Lakini kama ni polling station. Imeenda
100%.
Imeenda deep sana hiyo. Jukwa ni IBC tumagi raya zao on ground.
You guy inchi.
Oh, tumagi raya zao on ground. Inchi. Unajua,
unajua IBC anafika tu kwa returning officer. Returning anamwambia unajua sasa anaangalia facts. Hauna hiyo time ya kucheki atini how many polling. Unajua ni thousands. So ukiambiwa ati tu nani yeye nani Chabukati ana deal na nani na returning officer. Returning officer ana deal na mapio. So yeye anataka kujua tu yeah, anapiga simu. Kaptioni, have the polls open. Anangua, yes sir.
Hey, lakini, hii election inakuja you guy. Kila jina tutaona. Kwanza hizo suspicious. Kambi ya nyota nini. Hizo wasi wananza.
Kambi ya nyasi.
Kambi ya nyasi. Watu nasema, tunataka kuona picha za kambi ya nyasi.
Hapo ndio kambi nyasi za kuapia serious. Mnaenda hapo kufungua polling station. Pata raya mbili ziko hapo they are engaging. Inaba macho tena. Ni kambi ya nyasi.
Wamekita kambi kwa nyasi. Kama mtu
like una Raina za kutolea zile za kichwa chako ni mbaya. Unaona hii jina unafikiria ni polling station. Wewe. This is where we decide who wins. So yeah, alafu instead of pia kukuita captioli, nisa kwenye to caption why. Jaivo. Caption why. High school, girls high school.
So I think kuna makesi zitatokea after this.
Lazima.
Zile za malpractice. Of course, I don't think presidential itakuwa affected. Because hizo, of course, hizo zilisomwa kitambo yuga. Na zikakuwa announced. Lakini hizi seats, I'm sure kuna mzee alitumia za MCA.
Kwanza ma MCA.
Alafu akashindana na kura 10 yuga.
Pale uwezi kubali. Ukiwa MCA lazima ujue.
Pale kile nizata. Ma MCA ujua polling stations.
Ya ujua tu polling stations.
Unajua ni kadogo. Unajua ni kaward.
Yoga kame ilitumika. Ilitua naambia na nini ya toyen.
Aye. Kama ile time tulikuwa na nini robo. Ile time tuli change pale kari yako tutie robo. Ya likuwa napiga roundi kwa zote jo. Anazimisea zote. Ametoka kwa hii. So MCA ni ngumu kumuibia but president. President wataweza tu kuiba. Juu na jasa hiyo area. Unajua Kenya pia ni ukabila.
Yeah.
Tuseme kama ni Rao wana run. Na Ruto wana run. Itakuwa ni 50-50 mchezo wa town. Hizi raya zikidiscover mkono chuo fake pia zitaka chuo zao fake.
Yeah.
Hivyo hivyo ndo watadu.
Yeah, naanzisha ma primos zingine hazijuani. So saizi itakuwa na bidi vile usama kati we need to audit for ghost voters. Saizi itakuwa we need to audit for ghost polling stations. Caption why? Caption why? Yeah, you get caption why? Kapale kwa like, you got nail.
Because you are dead voters. Say after dead voters be. Hizo, saini dead.
Dead, hiyo dead inakuanga. And then kuna voters tu wale ni victim wa crimes, you guys.
Yeah.
Sia kwambia githa ilikuwa na nini? Nuenda kuokota ma ID.
Oh, okay.
Sino jojo ma ID zilikuwa mingi. Raya zimenyongwa juu, ID zimeachwa kwa post za stima. Wiki kuna raya zilikuwa zinabai, uchaguzi ukaribia. Kuna vitambulisho. Mwokota vitambulisho, nuambia vitambulisho, tuko nazo tumeokota. Kuna raya zilikuwa zinabai tu ID. Mwanze. Sijua walikuwa napeleka wapi.
Kana saizi, mi election ya 2027 kinyuza itakuwa decided aje. Itakuwa decided na IDs. Unajua kila mtu chukua hii gavati, gawe na raili wana mafala. Asa unajua kila wanafana. Chiki story like, oh, bei ya ID ni this much. Tukazusha, tukasahau. Tuwesahau. So, ile time kata karibia elections, you guy, unajua kila wanafanya. You guy, una make sure tu ni. Area yoyote ile hakuna supporter. Printing ink ya ID ya iko. Itakuwa, this is the third month where the residents of Nyakati are wondering, what is happening with your IDs? Alafu, voter registration ikiisha leo. Kesho kuna kosa natokea tukumbe, now you can bring, let's print these IDs. Let's print them very fast.
Oh shit, systems are down.
Yeah.
It's serious. Because of the area za gidare, mboga zinafuatilia hizo story mbaya. Unonochaguzi ya 2007. Raya zile anabawa kari yako. Because your time raya mobs was nachukulia kari yako. Kulikuwa na nini, wasia wakua nataka kupewa ID. ID zishafika kari yako, but raya zipewi. Raya zili stormio area.
Yeah.
Nikuwa pana bana, vitambulisho ziko hapa, vitambulisho zetu wanatunyima. Raya zikachukua ID. Raya zikachukua ma ID. Kulikuwa na kibandal kikubwa kia ID hivi. Raya zina claim. IDs zilimalizwa na zikafika, but hawatai kupea raya za
kawaida. Yes, nakwambia.
Hawatai kupea raya za kawaida.
We try kumanjini we ni William Samoei Ruto. Utena tu hivyo tuko like, Nyanza kujeni pangeni line wapitia hivyo. Kichwa kwa ni mbaya yuka. Azi. Ya itakuwa Kericho pangeni line. Hatu wengine. Zetro pia niko 50-50. Niko nani? Dede. Nani dede? Ishomo.
Kiharu.
Saa. Hatu wa masama nani? Masama kioni? Hapuna idea. Hahaha.
Yeah. Hiyo ndo time mimi nilijua ID ni kitu ya maana.
Yeah, ID ni kitu
because ya maana. Mabuda, lakini wale wasi walikuwa menyimwa, ni wale wasi walikuwa the nini, wamechukua ID mpya, si wa kureplace. Unajua wengi ni wa mavijana wa Yanga, akiambua haijatokea ataishi.
Yeah.
Lakini sasa mabuda walikuja, mabuda wengi walikuja na watu wao, akasema kuna vitambulisho huko. Na kulikuwa na ID mob sana hapo Kariakoo you guys. Hapo ndo nilidiscover gava ichekagi na ID.
Yeah, gava ichekagi nazo. Yeah. ID is a determine election virahisi kabisa.
Because like, you need your ID to it's not even a I think itachezwa time ya nini? Fresh voter registration. Hey.
Yes, ilikuwa hiyo. Ilikuwa wale wase.
Because you can't unajota wakiprint days to the election. You're not in the system.
Yeah, you know, sinuwa kwambia, like, as soon as...
Oh, funga, like, a month before, ama. Yeah, like, 2 months. Sinuwa kwambia,
Ian, ikitu itakuwa simple. Mi neza cheza hii game chafu kabisa. Because me, this is the first thing. Ile, like, during registration, hakuna ink. After registration, tukona ink, ya kupatia new registrar. Like, the new, nini watu alona register, like... for new IDs wala jai kwa na ID. Alafu kwa umepoteza ID yako. Tutakureplace ya straight after elections imeisha. Hiyo ni kwa
under the new government. Like, under the same government.
Si ndio? Like you take a elections for you. Tukishajua kila kitu mpaka hakuna runoff. Hiyo time. Sasa ndio tuko like kujali sasa.
Run.
Thank you, let's go.
Come on.
Magini na hii. Tunasa na njini. Hiyo tewe sika shago, ingo pano, si wapati ya hii. 5 years from now, I'm here. Yeah, ingo za cheza hii game. Tadwa la itaka gyujinga. Tadwa la nataka ukuwe sharp.
Ni kucheze watu. Hiyo time yote tumekuwa tukijuliza vile kura zo ibiwa. Kumbe hii.
Unaweza kacheza clean. Unaweza cheza designer ta uipi. Ni hizi razi na zina ideas zote. Yeah. Hapo yote una make sure umeanzisha ma groups, umelipa ma influencer kadhaa pale. Wako there is no difference between these politicians. Hakuna haja ku vote za jamu. Rana sio homa za jamu. Hakuna haja tofauti ya watu. Ingia pale niongeza ushuru. In sports.
Sports with Lime Bets.
Mesikia tinini, bread inongezwa. Like for the new.
Yeah, yeah, yeah.
Mesikia bill inakuja June 2024 finance bill. Bread inongezwa.
Si tumeumia raya ziko na watu wameumia.
Especially teenagers.
Teenagers you guy. Lakini mimi nilikuwa nishaingiza kwa system ya ndoma na nguashe. Sasa washashika kabisa
gluten free.
Washa sauti si mkate. Kwanza mimi na campaign ile mkate utanona haya. Utanona utakuwa unhealthy. Sasa kuziko nitakuwa unhealthy. Ndio wasi ndo ma you guy.
All this time it's your pocket that's pocket ni kwa unhealthy.
Alafu ndo mwana jara yai inashiba tu haraka. Pistatu ishashiba.
Basa kitu funny majuzi tulikuwa na kwa live tulikuwa na boy flani anaitwa nani anaitwa nani big big akisema leo pika mpaka sembe kwa track yake rapcha unajua historia yako ya nduma nduma hizo hiyo na tiabe place car states ni more expensive than bread na
no actually
you know, organic
more expensive
you, organic
ndoma ya chwani zangu zinakula mbili ni big ndoma ya chwani
hizo hizo arrow roots na nini zikuwa scarce you fika hadi sojo. Ugali pia mimi nasema ugali you guy.
Yeah.
Trick ni ugali. Napika big.
Yeah.
Asubuhi. Asubuhi like a slice. Cuz poverty inafanya kuwa na acquired taste.
Yeah.
Ile kitu liko na dharau kwa like. Kitu inakuwa kolea you guy inakuwa nga sweet instantly.
Yeah, inakuanga hivyo.
Inakuanga hivyo. Na lakini bezi yetu ngwashe moja ya chwani bigi. Kama ya mungu jana hapa si ni chwani. Eh. sasa hiyo difference tu ni wame boil una wewe ame roast.
Oh, okay.
Ziko fiti. And then sasa unajua raya mobas zikulangi so zinakoga tu hapo the whole day.
Oh.
Raya mobas taki your test you guys. Sasa mimi nimekuwa customer ambako huyo msana nimezea.
Oh, raya ngoshe.
Side nikipiga miezi nyingine kama mbili. Anaweza niko pesha you guy. Anaweza ingia kwa list ya most trusted customers.
Ukiapo ni utajua. Jeo na gazile za ni kopa kesho. Tukia leo. Leo lipa kopa kesho.
Kopa kesho.
Unajua kesho ifikagi. Kifika leo lipa kopa kesho. So I don't think itakuwa nini. But this is the time ya kwanza kulearn terms kama gluten free. Kamia tuwa toyo wako. From now henceforth we are going to have a gluten free diet. Yes? Yes kids. Yes. We are going to start with African corn bread. African corn bread. Okay. Sembe. Otho kwa za nini. Ojo corn bread waga different na sembe. So chata niambira za kawaida. Jo nikikuja majuu jo nikulishe ni corn bread. Jo sijai kula. Mwaga niko curious sana jo corn bread. Because apparently si sembe.
Yeah, haikuangi sembe.
Mosi sembe.
Zi.
Inapika guaje.
You get. Lakini mepiko na
yeah, sini nini ya sembe jo.
Oh, ni unga ugali.
Yeah. Oh. Mm. Wa thing move kia gaivo.
Si, iko na yeast.
Kuna yeast, eh?
Ikiweka yeast ni hivyo.
Okay.
Wafu, kuna jo kuna bread zingine wa gadi za punch cho. Mi nisha ikapitishaka. Without knowing. Hei nikaona, wahi
bread ni. Ukeikuwa kwa tree?
Hei jo.
Oh, supermarket?
Yeah.
Oh, shit.
Kaya nilichika bread nikaona, hei nika heavy. Ni brownish.
Kile ki big.
Hei kwa bigi.
Naijua, 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 just like shit, naijua
aga. Like 600 grams.
Basi hile mada alikuwa natubaiya
si hiju. Kwa ka yogurt, tule tuwa 60 pop, tuka pita. Of course, to tissue, whatever. Unajua kuna hesabu na kanga kwa akili yu.
Yeah.
Ena ina pale nambuwa, nauliza ni ngapi, kwa niko kwa simu. Nambuwa 21. Kamuze rewind. Alianza ku unpack you.
Yeah,
we are on 625.
Hey, ready. Do not allow again. Mchukua mkate ya matajiri.
Hajo.
Mkate ya matajiri.
Kuna toa hiyo.
Kuna kadai fulani ka supu hiyo time mchukua tu yeye maskini.
Ai ai ai.
Toka bado maskini, shaitolea maskini. Lakini change. Squeezy, they ask you for donation. The change yangu ilikuwa for 41.
Yeah. For 50.
Yeah.
450 shillings.
Anuliza, hey, niuze ma super bigi bigi. Anuliza, hi, niaje? Kaambia, sijui aliniambia nini but nilisikia nikitema yes. Akafikiria nimetoa donation ya Fochwani to some foundation.
Fuck the foundation.
Hapo kaniambia thank you. Nikamza is my change. Change iko wapi? Ati si ume nini? Hey, wame customer care wako wapi? You get without shame jo.
Wewe si ambia mtoto wa 450? Alafu akwambia ningekuwa tena.
Nikola hiyo tunaenda.
Yeah, nufa kusisha ningekuwa naweza kutoa 450 ningekuwa na jumla shopping kubwa ya. Si ningetuwa.
Nataka kuniweka kwa hiyo foundation pia.
Yeah,
waga wanachanga super.
You can get open stand yangu. And your colleague kunini kurikaba for
you. So what
nilienda customer care.
Wakurudishia.
Nikamwambia kuna kosa limefanyika. Hiyo unajua mnatumia kizungu mingi. Two years na no whatever. Nikamwambia akaniza unataka. Mimi nataka change yangu. Mimi sikusoma jina hiyo foundation. Sorry.
I don't care.
You can don't care cause mnataka ni wa join. Kwa like mimi nataka change yako ananiambia sign here. Kwa niko nime wait patient you can.
Yeah, utakuwa foundation blah your collab with your
collab. Sikia kama message kama ingia. Yes, anyway.
Yeah. Fuck to leave foundation but now your collab with your collab. ilikuwa
kitambo nilikuwa nimeenda kubai nini Sahara you guy. Hiyo time nilikuwa gitare dude. Sahara nilikuwa naona kiatu.
Safari kushikisha.
Sasa nilikuwa na safari boots zinaweza last long. Kiraya.
Ndio safari.
Safari.
Yeah. Maisha ni safari.
Yeah, niliendaga nilipopatia sikutoa do mob. Nilitoka 30 bob tu. Ilikuwa hiyo bata ilikuwa gapo Hilton. Hiyo time.
Guys, the thought that counts.
Nakumbuka hata 30 bob.
Nakumbuka hiyo 30 bob vizuri. Because waliniambia, eh, dear customer, hiyo kiatu ilikuwa expire. Ilikuwa mpita tao. Dear customer, mbona wananiongelesha kizungu you guys?
Najua kitu.
And nikamwambia ina shida, you know, mimi nilizaliwa na roho ya kusaidia.
Oh god. See, listen to ya.
Hey. Let's go GCF.
Ambe chukua hii 50 nirudishie mbao.
Ngeno afsaidia. Bado na dai mbao.
Ngeno hiyo time fail kwa mbao. Mwaka mtaa. Ngeno nipatie ni 20. Mwambie hao watoto nawatakia masomo mema. Nishaitoa alikuwa ameka kwa kamkebe fulani hapo nje. Mpatie hao alikuwa anaeleza this raya. Ulikuwa ushapo wa change kila kitu. So wanakueleza tu.
Yeah, kozia hii.
Kama unadai, si kama hii yako tunakata.
Ilikuwa change.
Yeah, hii ya inaweza kuwa nini. Yeah, saa hizi kwanza saa hizi vile maisha ni ngumu. Kuna susha jo. Mimi nakwambia naweza chachisha pale niko like, yani ushuru haitoshi. Ushuru haitoshi. Nilipia ile cha every nilipia shift.
Ah, you guy unaweza kuzushia wewe iko wewe ni mtu wa iko nini? Tunapenda
Yeah, guy.
Yo, tupoa hata siku na hoodie. Cause kuna ai hata singe jali
onge jali story za iko nini
ai
ah you guys kuna time kuna agitakaje hapo
yeah that's my life
majuzi hapa nini
ai juso ine ni mingi
yeah ni mob
majuzi hapa siko tunabonga vile ufai kujali kila watu wanafikiria hiyo tajaliaje kila watu wanafikiria ai 450 uko pale jo usha calculate kwa kama mkate kwa hii serikali ya Ruto ni hini 75 shillings 450 ya nisiku nisiku sita yuki mechapa sita hii
unachiuliza siku gafu
siku sita kwa hini patiari wameleta sisi hini patiari mikate zangu wakuletea mikate sita nuza kujenji ni mbae na kama mtu wako na frit patiari bredi zangu but talking of vitu zina happeni inchi of course tukistick na story na corruption tukitoka kwa caption why girls malicheki hii video iku ina go round ya raya za ESCC kuna vile walienda masai za Embu alafu wakabaki wame stop kwa highway hivyo waka grab karao moja. So kitu lini chekesha ni vile karao wa kwanza aligrabiwa unachiki kuna karao fulani on the other side of the car. Vika alitoka tu nyo alitoka tu kinjiko alikuwa like he condensed sisi patika
hiyo
ndaye ilikuwa na kamadha fulani ka nono kabla katoke kwa gari wako sasa badaye so just leza before and after badaye jo unachiki wakifikishwa pale Integrity House kukona ka nini kalde mka supu hapo ulikuwa na kamuala loish hivyo
menyalishu naku hapa mwenye alikuwa anashinda kuwa epesha alikuwa ni the official alikuwa amevaa green and then kulikuwa na mwala low fulani pia was on the wrong side ilikuwa ilikuwa ni
kitu kama hii. Ian, how do you feel? Are we fighting corruption?
You're not fighting corruption, you guy. It's mimi naona it's an exercise mchukua kama exercise. Like ESCC unajua at the end of the year lazima waangalia like hawa tutaenda operation hii area nionekane they actually doing something. So last year ilikuwa ni my Mahiu kuna mother alikuwa try kuhelp
kwa mwingine tu kwa mwa rumia manze
hata huko mkimbiza ile ile inatoka Dunda
yeah mtu Dunda pale
this hakuna place uenda. Hakuna. Na I don't think kama kuna corruption haitaisha you guy. Ni ya barabara. Because sometimes even makarao, and I'm not saying, kuna ile noma, kuna ile noma kishika mat, if kama kukwa mat, uko like, we si ufanya ile kitu. Kila mtu washai kuwa na hiyo thought. We si ufanya ile kitu. Sayo maybe ni ta.
Yeah.
Iyo ni, ata sita yenyewe, tuseme imecrack. Imecrack, kama ka windscreen iko na kakrack kadogo. Ama ufai kuwekelea mzigo kwa kitu, unajua hivyo?
Yeah, yeah.
Like kupatia, tuseme, hii Bluetooth speaker yako, umereceive parcel from, nini ukumeship vitu, then ungia kwa matu wekele. Unajua, that's an offense.
Oh, okay. Yeah. Unafaa kushikilia?
Yeah, ufai kuwekelea kwa kitu. Kiti, oh. kiti ni ya passenger. Yeah. Na ufai kuweka sijui chini kwa zinaeza whatever. So sijui faa zinafaa kuwa juu.
Kwa boot.
Yeah, ama you need a special license for that. So kuna time mi feel chukua hiyo chwani and I'm there like kenye umesave a day.
Yeah.
You know. So hiyo ni haitawaisha. But kama ni tire ilikuwa deflated ama haina headlights alafu chukue. So and then you end up costing people's lives.
Yeah. Yeah.
You know. So it's damned if you do.
Yeah, damned if you don't.
Damned if you don't. So kuna nyamua ni huruma.
Kwa watu toka kijiko.
Sana sana ikikuwa ni wamadha, wanaga bahati.
Ya udunda raka.
Wanaga bahati, waga wanadunda. Sabu na jabado kuna ile uoga. Sababu, sijui ni kwa nini lazima wakamna kamera jo. Unajua kiwa karao, umeshindwa kufanya corruption the whole day, alafu wane kamera na raya zinakamu.
Yeah.
Kwa reaction ya kwanza ni kufunguka kwanza.
Yeah. Lakini mjesike ile ya rappers. Yeah. Like a white girl in a horror movie. You're tripping for no reason. So ile ni horror movie. Jo. Yeah, like a Kenyan female cop. You're tripping. Like, because mtu anatulia gari ya EACC kwa, ama leo ni ofisari itaisha Kenya. Itaisha na mimi, unatoka mbio. Then at some point, unaona na face reality hii ni Kenya. Corruption haiziisha. Unatulia. So, you guys, ulichekiaje? Kuna makarao kama hawa na wanahandwa. Afu uchekijora as a media juzi kwa pale, juzi mwashika jwa kwa wili jwa meshikwa na handcuffs wana ingizo integrity house. Hawa juzi mzauliza. So why do you think you're being brought to integrity house? Kakakara una reply. It's because I have no integrity.
You gave me naona, hii ni kuwane ya makarao. Hii ni kuwane ya makarao. Sababu, ukiangalia tu mshare nye, ka constable. Uwa sani ule karao mdogo kwa rank anapata you guy pia utakuwa corrupt jo.
Yeah.
Kana chizi 18k you guy. 18k and then wanaambua mpua nyumba ya sari, unajua wanaambuanga, unajua ukiingia katika force kitu ya kwanza ulipi rent, umelipua na serikali. Kitu ya pili unapatua nguo na viatu kila mwezi. Hizo nguo zao zina count kama manguo. So naona, and then naona ni kama wananchi wata take advantage. At some point, utapata wa Kenya wameanza kuteka advantage. Mnatokia tu kama, mkio na makarao kwa pale mbele, mnatokia kama EACC mna wakimbiza.
Yeah, wanatoka mbio.
Yeah, raya zitakuja tu na mabaji. Unataka mna, nyi ndio, umekuja kuchukua. Ushuru wanafunguka, then mnapitisha hata kama ni bangi, mnapitisha. Hey, wa Kenya unajoni wale, wala take advantage. Wa Kenya wataanza kustua makarao. Kwa hizo majoint, wanakamtu na makamera na hiyo gari.
Kama nini yaku ime expire. Insurance ni ngori. Afadhali, jusa hii hata kukosa nini, kukosa driving license. You can always unamwambia to just key in. Anaona you get license. Insurance. Ukicheki tu roadblock you get una overspeed alafu emergency brake.
And then raya kama mbili zinatokana kamera.
Unasimama mbele ya. You get wakiona kamera mbili. Fast reaction mbili.
Itafanya mpaka kazi ya polisi itakuwa ngumu. EACC watafanya and then unajua italeta beef. Juna jawa bado ni makarao.
Yeah.
Wenye wanawashika. Haa bado ni makarao. Na haa wengine bado ni makarao. And then makarao wa traffic wanaonewa. Because unajua kuna department mob.
Yeah.
Kuna maepi, awa bambwi. Kuna regular police. Wale wanaingiaga kwa tubaba. to wines
alo patrol
eh awashikwi so ma traffic on ni kama victimization wamekaa tu mahali chini wanasema hii ni mpango yenye hizi sio ameamua mbona waende kushika epi yetu anazunga kila mahali kwa pawa na chukua pesa si ndo tunakuja kwa ndamu na kamera haitakubalika. Yuko ni za bado mpaka kukutana wote wanajua wako. Wanatoka tu area moja. Eh na chini mta kapsa beti. Ngoja December tutakutana nyumbani. Mbona rezi na zinaona na wao huko wote.
Yeah. Kuz kushikwa jo corruption hii nchi tu. Not like when you've been arrested because of corruption. In the most corrupt country in the world. Huko jela. Hata even ume go through your discomfort for a few hours to your corruption. Yes. You happen to join the mutants that talk as it's obvious that we are being used as sacrificial lamb.
Kondoa kujitolea hivyo.
See, you get ujikisa kiswahili sanifu, John. Ni kondoa wa dhabihu.
Kondoa wa dhabihu.
Kondoa wa dhabihu.
Tunapatikana kama kondoa wa dhabihu. Hii ni kondoa tapiu. Lakini naweza taka siku moja nione hiyo kesi. Unajua je hiyo na kesi?
Oh ya corruption ya makarao.
Eh tuone tu vile anaweza jitetea. Sababu niko sure karao wa traffic anaweza kuwa na kitu ya kusema. Anaweza kuwa na kitu ya kusema sababu akiangalia mpaka ile time yenye. Unajua wao ndio waga wanafungulia ma VIP. Njia. Na tuseme Ruto lakini time ya Ruto wako fiti. Time ya unyo aje nilikuwa nakutana na Jogoro. Jogoro mama sengine Uhuru Highway. You guys are saba usiku mmeamshwa. Mkubwa anatoka. Tamadhali wanatokea you guys unapata mesmoa. Kwa round about katikati saa 7 usiku. You guys ana click tu. Sasa wa Kenya alema uchagua mtu anaenda kwa basi sasa usiku ama 8. Mtu anaenda kunya pombe sasa sitaka hapo usiku.
Time ya unye.
Time ya unye you guys walikuwa wanatokea usiku. Junye alikuwa anapiga mara round zake. Especially hiyo ni ya highway ya kwenda Mombasa rodeo kwenda kwa airport. Alikuwa atakia hizo manini sana. So makara wa traffic waga wanajua.
Coming to think of it, alikuwa na risk jo yunge. Alikuwa na risk. Kusikwizi, ojo unye ni msanado. So ina manisha nda yake ni unzapata ni nda yi latest. Kuna the latest gadgets. Na the latest gadgets waga serious. Kuzapata jo kuna raya flani ya Al-Shabaab jo. Ile ilisomea Cambridge University of Technology. Shaona jo ile ya mingi yako ile jiwagoni yake akasema I'm taking control. Kabla unafikia kanyago mafuta
my G
unafikia leo what's happening kwaje nashtike jo Uhuru ametoa mikono inje kwambia like I'm not in control. I got to poa. I think it's too risky for a president kulini unless gari yenyewe ni damn na make sure ni zile unajua ile hata kabla yakishwa ni raya fulani na kuja pale ina meza nini? Other is this intelligent shit. Itakami kwe. Natuwa hiyo. Kuzisa kwa control from another place.
Lakini Ruto wa risk hivo. Unajia raya sana sana zile corrupt kabisa. Waga zinajichunga. Waga zinajichunga mbaya. Hata kupata ma politician wale wabaya kabisa. Security yake na kugani serious. Serious kabisa.
Na ama karawa traffic. Nini tuseme mimi wapata in the middle of nowhere si ndio wakipatwa na haja
au si nini
si hapo tu kwa yule bush ile the same bush utajificha from EACC jana kanyaga tu ile show ndio kwa kanyaga before.
Lakini siku hizi nimeona wamejanjaruka wako na tundae wako na tundae tudogo. Wanaenda amekaficha mahali. Tudinga tu tudogo kabisa utu Suzuki. Amekaficha mahali. So kakinuka yuga yanakimbiza watu na rasa hiyo sisi.
Hapa I think wanani kufika kwa ile level ya state ile. Wachiki ile states kama loser drugs boga. Tuna kama na kuachia. So inafaa kwa pale joke na kamtuka kuja kubeba the loot. Kisha collect na kama anachukua kaleza. Collect anachukua. So kakinuka, time ya sisi mko vya innocent. Bring the camera. Check. Hakuna kitu yote inapatikana hapo, but But apart from that, jua tu kuruka viunzi na maji. Sasa hiyo sisi zina kazi na umetoka.
Plus nini?
Umetoka mbio ingine ijua.
Ima drivers wame get audacity ingine pia. Because wame kuwa used to so much. Unajua driver waga amepanga. Anaeka chwani, chwani, chwani. Yeah, inye hii stop, inye hii. Kuna nyata kuwa na stop. Sijui kama uliona kuyo video. Yeah. Alifika lafa katupa. Kwa diro.
Yalo sasa inabidi ya collect you aja.
Inabidi ya collect you. Yeah. Alafu ubambo after that. Hiyo kazi ni ngumu.
But tuache za ovyo bana.
Hii corruption hii. Sijua kuleza bebo.
Kama wataka kumaliza corruption, waende tu raya za kawaida. Masi yes. Watu wanauziwa fertilizer hii mbo na watu wako inje. Maende tu. You must yes, manze. Hey, must yes, yo.
Yo ni neipeli ni chekesha. Yo story ya fake fertilizer. Kuzi ilikuwa nani? Ilikuwa ni Halwale. Subo ni Halwale ilikuwa meandika vile. This thing hakuna vile nani ya neza survive. Anaitua?
Uyo, Ubuda. Mithika.
Linturi. Mithika Linturi. Because of Jinini and this fake fertilizer scandal spearheaded by ilikuwa ni nani iraya ilikuwa ni Ferdinand haikuwa Ferdinand Barasa ilikuwa nani kuna mtu alitchaja like ile zile za he was just chilling jo kuna raya fulani ili iko imetajwa for your story a scandal ya fake fertilizer but so je iraya mnaona ikisurvive ama isurvive kuzani cheki mlipoka just
what survive
si ndio
not a survive what a survive you guy.
Yeah.
I don't think Ruto anaweza kubaliga vya yake yaibishwe. Waje jamaliza hata 2 years.
Eh.
Tunataka kumaliza 2 years hii mwezi. Mwezi wa 9.
But if you listen utafanya tupatie points ama unaona nini?
Zii noja na akatoka alafu aanze kuropokwa.
Yeah.
Waje rahe kama inaweza toka and then the next day usikie sasa Moses Kuria amemwacha namna gani? Mnaniona mimi peke yangu and then aanze kutoa hiyo lists. Anaanza kusema juu anajua wanakutanaga kwa hizo CS meetings. Wanajua mali ma scandals zimelala.
Yeah.
I think akitoa atarishuffle atoe tu raya.
Cause hii kitu ilikuwa cause nilikuwa nimeshindwa kama nime make mistake Johnny. Parliament is done and dusted with Linturi. Yini Halwale aliandika. Mr. President, sir, please arrest the culprits, starting with the orchestrator of fake fertilizer in Kakamega. Guess the orchestrator ni nani jo? Hile raya jo ilipatikana ikiwa uchi jo kwa mchawi jo. Barasa Fernandez jo. Tengka ino Barasa na shindua, teki. Ujo kwa mefinja sehemu njeti. Hey, how can I?
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili.
Atigi lugha ya kimombo nyako.
Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.